sene kulpele mangaka bafana nezingane awuni nto udlala lo mcula wono masixoxe bafana sene kulpele mangaka bafana nezingane awuni nto udlala lo mcula wono masixoxe bafana labafana wasahloniphi bagelelo bhota badala basebenza ngamakhosi basebenza ngezinkunzi kahlendo bafana labafana basahloniphi badelelo bhota badala basebenza ngamakhosi basebenza ngezinkunzi kahlendo bafana bafana nezidudla bafana nyateshi awuyini nto udlala lo mcula wamasibosi bafana bafana nezidudla bafana nyateshi awuyini nto udlala lo mcula wamasibosi bafana bafana nyateshi wabafana leminyaka idlule icala bashikashika bafana ngenani
Amazon. Uthula sokela sibongakazi sawethu. Ngithi dudula wemadavulu philani umfowashelela. Unoxolo usimalise kahle langeni. Isonga sakithi esidala. Singaseqiniso hamba nathi nathi sihamba nawe. Ngiphakamisa isandla sokubonga. Ngithi angibonge iy'nsiza zakithi ayisemva kwenu. Ubaba ulethongo ubani emthombeni. Umfokaba uzama ikhaya phansi emdlelayo. Ukwenzo uletho umfokaba. Mabhunga emcindezeli ngiyazi niyangethemba bafana bakithi. Asambeni sephambili siyakude kwelami isayini. Sibe sikhona isilayisa kwethu. Umangqezi umfokaba indoda enenkani yensele. Hayi 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 sayihlaba bafana sayihlaba. Kunagwajonsa ikundla kundla bakhombele emdlelani ephezulu kanti hayi. Usubuyelekela kubo wajikijiki. Emzini omkhulu kathando ongithandayo. Edeskini ngiphethe uthuthane umfokandlovu. Inkulumo zamlandela zamjikeleza. Kodwa mina ngithini. Inkunzi abayibuke bayaya bethi ngelikhofi inkinobo zasemabomvini. Kwibhesi ngiphethe uMr 60%. Uzuma ngimthatha phansi le emsini. Kwikhibhodi ngiphethe leyo ndoda. UJJ ufowambuthuma. Umkhondo wenyamazane uyahlila amaphisi emzimkhulu. Nani mabhacazibeleni. Kwikosina ngisaphethe yona leyo ndoda. Uthuthane umfokandlovu. Esigcinceni ngiphatha inkunzi yakithi wenza kufana. Sihamba ngoshotilesi kaleyo ndoda. Inonamnyama ozakwabo othi mhlawumbe kumsebenzana. Bagada shashana ehlabuni lamashiya nto abanye bagada behlahla niyofana. Inkungula eshamabhinga phezu kokhozi yahlamba samazama lonke izeli. Amadala entombi ezacila khona isalovoselilethi hayi bo. Engiphinde mina ngibuye ngizovasha entendeni. Asisuba kude bafana ngoba vele sesiyagoda. Ashiye ngoshotilesi asambeni.